Mbuba kuba.
Katimbuki.
Baga.
Katimbuba kabinyo. Katimbuba gada kungora ki.
Bamba mili ne.
Anti kwe kube ngoma. Kale. Agole ndi rwapa. Yena. Bonyo zinu mba one king of Runyo flow. Straight out of mother tongue music entertainment thing biz. Yaman. A straightforward record label with the main man King's Love. You on it? Katwela gang mama, the cafe twela gang mama. 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 Ramba cut them wako, kaka cut them wako. 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 Okay, uli ngome isana kekibonelejo na muno no baliga. Ngoma nyingi gesa henu kando ya kilora. Obo inaboje bakitambika na muno mubutamanya. Rudi mikamba tabukire no murwange makiete gereze. Halo honu kaba mukalizo heibara friki makanika. Kukanika kanikiriza teka majani no mbusera. Ngezo zaba rapa kakube kujuara makabiebwa. Ebizi na bobitera nije bigambo ni vitapaijuka. Okenda kura kutama kutame mbuzi siku tude. Ebizi na nibizo vela duana mani ni gambo amu. Abata kumanya haba kugenda haba kuruga duraba sema. Hano honu kwa uzambe mbujize soze katuide. Kikambo waki zamba dola kizambira mkidandari. Engoma waki zera nizafulo ebe muyonka. Ugenda kura makuruge kintu kukata kuija. Engoma waki zera nizafulo ebe muyonka. Ugenda kura makuruge kintu kukata kuija. Golden young wapa. Katwela gengoma de kafe twela gengoma. 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 Namba cut them wako kaka cut them wako. Cut them wako kaka cut them wako. Cut them wako kaka cut them wako. Cut them wako kaka cut them wako.
Mamilira mamilira.
Ready yo. Umesahau mulipotoka, amujui munapokwenda. Umepata bahati kuona mime wajibu. Niliwadhamini kaleta ngoma kigoma. Na leo siamini kama muliatoa bora. Kumbuka niliwakuta barabarani tofauti. Mumebeba mizuka na furusha la mazuka. Huko tirindishia mifiri ya ufa maji. Bebe kusi akasema kwamba kwela na nihitaji. Nikamchapa swali ambalo alikosa jibu. Unahitaji mimi? Yes, yes, no, no. Niko small, no. Niko big, yes. Hey, vikita kamenyo mwenye umbo la kamdori. Bora miti kuwani onge piga na mistori. Nilitubai kuweza kuwafahamu. Na nikawahidi wasubirie zangu salamu. Kwa kuwa tunilitaka tukuitembele ya ngoma. Wote walishangaa kusikia minatoka ngoma. Kwani vijana wengi wa Uganda wanaka goma. Katwela gengoma, le kafe twela gengoma. 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 Namba katwela. Cut them wako, kaka, cut them wako. Cut them wako, kaka, cut them wako. Cut them wako, kaka, cut them wako. Cut them wako, kaka, cut them wako.
A mother tongue music thing this
job.
Showtime. Show them,
listen, I started in a small way. Nobody knew all the players on a long way. To play the game, hate the game, not a player in the field. We so many, number one, number two, number three, where you fall? Hip up on the chart, let's keep the flag up. I made a move into the studio in the evening. I found a lot of people in the studio juggling. I started on the beat with the heat in the boots. Pen on paper, mind on paper, really come accurate. Enemy kubira munyansa ze gombala kekatini. Wobok kubira mulumu biria wolimbabula. Hip up katu watu se kidanda ya kisaze kwe kizungi rizikio mkizimbe. Yes, awa wambe. Luki alumunga teruze ya pamiche vababa gamba. Nchukweda kaskirungi na yomu kusala ukyo kirungi. Kupankube petweda kebo balonde wani atuara. Kaka santi ngeze wemba wendia ukikiato kutangu bazufu. Kakanava digize mawuzi. Katwela gengoma, the cafe twela gengoma. 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 Namba kate mwako, kaka kate mwako. 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 You hear?
What?
Golden can rap in four languages on one beat. Why can't I rap like Golden does it on one beat? Mujakuti namu.
Eki.